akoyo kutumbulira babalina babwe ne basolobeza nga nze bensalirwa nasomosa omugga gw'abalemwa ne ngobera ku lukalu lwabo abawanguzi kati nange bwe ntulamu bantumbulira njambu byonna byonna be babadde bansubiza ensinekulu olwo ne ndoba mbifunidde mu kine kitereke ky'omukwano Oli wange,
bebe bana mfumba.
Oli wange,
bebe bana kome mikone bango bera wabwe. Genda nawe.
Oli wange,
bebe bana mfumba.
Oli wange,
bebe bana kome mikone bango bera wabwe. Genda nawe.
Kati mukwano no tulogume. Okakane nzemanyi niba uwo kino na misana endowooza n'omutima gwange siribikyusa buli wonjagalira mukwano nibeerawo woli ebikuluma ng'ombuulira nange nkubuulira ebyange akaseka kalungi ku masaako tokamalangako boboleyo kimanye nti nange no gye ndisigala nkalize mukwano
oli wange
Ladies and gentlemen, it's DJ Eric Kong in the mix.